ZambianMusicLab.com.
Cinemax Touch.
Hey, Jambe. The ghetto superstar.
In the name of Cinemax.
Kulipe chimalo puko na palipo chukuru patumba zomwera zilipo chani pasalinzo na ziva iliko kuno siku cheche ni zapaziko chafende la klowo za bwanji wa brother na titie kwanu ilipo na zaza shepu ni kevu chakonda kondevu ine igemu ifani karefu kupagula chiziwa ni chikudu shefu na futi ni goneko mnyefu kulipe kuyopa ati ni damage alo baby keo ni chaiko masaji
ni makonda maule ziva mafuti sana. Nimakonda maule ziva mafuti sana.
China, uone kabwino 3 years ya pita sindi hapo chipaso ma red money, amchisa vubwe bondi ya kana, unga shite bwa umafuna 3, bondi ni 1 elo kunyimba 20 ni 1 elo kaisi wa language ya masavage kutu jebu kwa jebu na masanguage puti ni sister watu ghetto connection ni number 1 baya kwira ni boss uyu yembe silos
ni makonda maule ziva mafuti sana. Nimakonda maule ziva mafuti sana.
Money P, Senior Man, Roadgate Pub and Grill, DJ Wire, Mr. Soko Paraza, Kachesa, Lecha VK, Mr. Good Luck Mfune, Rich 24, Wana Moki, Uncle George, Always Auto Parts, Anto Chuka Sakwera Njinga, Party 3 Kuboda, Justin Mauna, Financial Manager, IP, the International Baba, Sikandemba Nation, Alola, Chipata to the world, Sunga Derere. Hey yo, Mr. Move, I see you. SM Square Bar, Muchini, Vero.
High Levels Music.
zambianmusicclub.com.